Zaburi ijana na mirongo ine na gatatu. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe, kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri jye, n'umutima wanjye ukumirirwa muri jye. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe. Nkuramburira amaboko, umutima wanjye kugirira inyota, nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Uwiteka, tebuka unsubize, umutima wanjye urashira. Numpishe mu maso hawe, kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Mu gitondo nyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima. Uwiteka, nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Uwiteka, unzure ku bw'izina ryawe, ukure umutima wanjye mu mubabaro kubwo gukiranuka kwawe, kandi urimbure abanzi banjye kubw'imbabazi zawe, utsembe abahata umutima wanjye, kuko ndi umugaragu wawe.